ZLatestMusic.com.
What else? Achani up.
Katete Music.
Pataka tete collab. Banks 546 na di patika le. Achani up.
Ya kwewa tina fikala ilia shibarine. Ya kwewa tina fikala ilia shibarine. Ya kwewa tina fikala ilia shibarine. Ya kwewa tibia kwa longana ilia shibarine.
What else? Apo
chika pokele la na kochi.
The life team has been so hard. Chito zidi zose na ukati. Bambiri timi wana simu kondwa. Kukamba pari ine ni bambiri. Mupanga na zapoza mbili. Munibize munipangira kaupo. Basopo humozi ya zafu. Izo misango mandi za Nikola. Wenangu mitima ni satana. Nilipo munitasha sinitana. Kumbali muninyoza satana. Jine muntu na ine kama tripa. Itempa ima kwera katipa. Ndiye ija tikupangila po loko. Nifoni tipangila po one co. One move utamuaza manako. Apo.
Ya kwa wati nafikala ili ya shibarine.
Apo.
Ya kwa wati nafikala ili ya shibarine. Ya kwa wati nafikala ili ya shibarine.
Wenangu tinatrena siti kamba. Kavundu timakatia na vikamba. Mpambu muliba pale. Zamene mulinazo nipakamwa. No wanda mumachedwa kupakama. Mumapusa from wanu tusate. Lekani manje apati mifyante. Iyo grupu mwanyoza waromu. Mufunika na ka take me home. Misango za punzira na nako. Uende bondi waka pushing eva angu. Iwe love upazeti palipe. Ukachokapo ndishi wakutekapo. Ukapwera ndishi wachosapo. Love for sure ya kosako. What else? Banks 546.
Ya kwa wati nafikala ili ya shibarine.
One.
Ya kwa wati nafikala ili ya shibarine. Ya kwa wati nafikala ili ya shibarine. Ya kwa wati vya kwa longana ili ya shibarine.
What else? What? You? Hey, Sparta City's dopest rappers in the building. What? Banks 546 now the party calay. A journey of managers Aston Manchester. See you. Solomon Tole, the tallest empire. Kaulembe, King's Mare Chanje. Bwana Kondwani Nyimbili, Kansimbi Mkanda Tano. Mr. Sten St. Margaret's, One Chani Kaulembe. Papa Wangu Music Promotions, BB Bruno Panda Kapasa. Naman Chikjano Chanje, Tonga Man, Mama Rachel, see ya. Lucas Banda Chinunda Training, Wana Natasha Streamside. Lucas Chavula Chasefu, Wilson Sakala Chapis, Noah Cookie, Matias Madando Piri, Sylvester Zulu Washi Vanessa, DJ Ramut. Good luck in Pune, Manfred Kasia, Salatia Upiri Chkwanda, Washbet Naniku, Andu Daka Chifaki, Turason Smarty Ajusai, Francis Destin Mshanga, King Edson Shawa, Soundproof, Hasela Sedade, Oteri Kifaya, Uncle D. Kusinda, Gerard Sharpshooter. See you!
Thank you.